Rocker Beats.
Rabbit, Rabbit,
Pancho, Pancho
Beats.
Joe McKill.
Joe McKill.
Okay. Mama ningemenda kwa tajiri nikajipripia kia kidu. Ndio kabla nasari, kichwangu ilikuwa na mashilingi. Sai mfuko ina manoti, asante Nairobi. Ile love mulini show, niki freestyle kwa lobby. Mkani show mimi chafu, nipeleke ulimi dobi. So mama anafurahia, mabro zangu zaidi. Kama singe shika mic, mi ningekuwa gaidi. Na bibi, aliniambia hiyo haitanifaidi. Najua sijapiga nyumbani, nisamee mama watoto. Life ni mdogo, da ndio kuna joto. Mi staki mkopo, niliagana na msoto. You was true. Mzidi kufry back home.
So far so good, wanna fry back home.
Nikaenda TZ,
wanna fry back home.
So far so good, wanna fry back home.
Nikaenda UG,
wanna fry back home.
So far so good, wanna fry back home.
Nikaenda SA,
wanna fry back home.
So far so good, wanna fry back home.
Na nikarudi naye,
wanna fry back home.
Ilikuwa ndoto kutimiza hii ndoto. So itakuwa moto kuzima huu moto. MC Murani mdundo undito. Ziflow za toto wazwezi za uyu mtoto. Nimeoza kima shahidi na nukia maflojo. Arusha na jivunia makini yu mwanae. Ya kufaulishi ae matusi ndo wa kutuka nae. Soko ine moringe waleo na badai. Swapangia sara sara ni faida zibu sara. Zifagi barabara kisa ujio wa Obama. Izi ni mkwawa maumau kwa lugha ya mama. Fahari ya mama the album. Nike wapele wapele.
Wanna fly back home.
Nikaenda TZ,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Nikaenda UG,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Nikaenda SA,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Na nikarudi nae,
wanna fly back home.
Bado nazidi kuprogress King Daniel draft. Na hii mziki nimeichanganya, wananita art and craft. After kazi ni Young Jeezy, I need a vacation. Tuko na Pancho pia, Buja Latino Nation. Bro J, na rende oti ya kaka Empire. Bado na chase my dreams, Kipchoge anioni. Ambassador wa mziki, na wajaza maskioni. Hata nikipoteza memory, siwezi sahau home. Ebu Pancho ngoja, kata, kuna simu imeingia maze. Hey, hello, mom. Eh? Eh, ah, uliona video? Ha, nice, siko aje?
Wanna fly back home.
Nikaenda TZ,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Nikaenda UG,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Nikaenda SA,
wanna fly back home.
So far so good, wanna fly back home.
Na nikarudi nae,
wanna fly back home.
Wanna fly back home.
Nikaenda TZ,
wanna fly back home.
Wanna fly back home.
Nikaenda UG,
wanna fly back home.
Wanna fly back home.
Nikaenda SA,
wanna fly back home.
Wanna fly back home.
Na nikarudi nae.
Pancho.